Bisa wenu mkawefube ukutaso butonde wense wabonge do kutagurua wabulavirizi we mkono butongo za kawefube wabuku simbe miti sakono kunyisa mauli lagewa za abantu kusasa nyakasase mungeri shalia bubunanzi wa kwetu olole bendo bendoli ya mkono kawefube na umedua momu tuwe wabulavirizi we mkono eno sito kagodo hiramu langiri de wabadao wakabo wa ista walikulutike mpia izimbi we mkono
kwe kuyayana kwange okulumirwa nokufaayo eri obutonde bw'ensi n'asaba bweyongere nga tuyita mu kusimba emiti ate n'okuyonja ebitundu byaffe era nsaba buli lunaku olukulu mu bulamu bwaffe tulukwate nga tusimba omuti ng'ekijjukizo ky'olunaku olwo tunaataasa obutonde bwaffe. Ekirala kino kiddamu mulundi gwakubiri n'omwaka ogwere nakyogerako eky'obukyafu mu bitundu byaffe bannange tufuge obuveera akaveera akafuuse akaveera era nsaba government efeyo nnyo okulabanga etekawo ennambika mu nkozesa y'obuveera n'okubujja mu bitundu naye buli woyita wonna bisaaniiko njala okusaba tulekeraawo okumansa kasasiro.